mukwanyi wekiro afuba nnyo nafuna ebyempuliziganya abamu banoonya n'egye kiggwera abandi bakiwa obudde okulwaninga obudde bw'ekiro tuli luno zaluzi planning kuba misana nekira kuba liba architecture ensimigezo neziwereza wekibanga kyetagisa oluzi yetaga okokunywa nakawo nga tanasimbula ninayo gwe nsuubira
Brazil is calling, calling, East Africa is calling.